yewtere sukaɓe Mali fu.
Ele yambere ñalawma hertanago sukaɓe Runda Afrique, suudu battirdu sukaɓe Mali, hinnike kabaru sukaɓe egguɓe Bamako. Eɓe keɓaali hinnaade jannde batte waɗi ndenago. Hoorejo suudu ndu holliti wiide e dow 1337 egguɓe gonɓe cité UNICEF toon 76 mon fof sukaɓe. Mo ndar lamkoɓe huncane ɗum hoore e hinnaade ɗum kabaru sukaɓe ɓe. Keɗɗana Nuhum Sherif Haydara, kanko woni hoorejo nduɗo suudu battirdu sukaɓe Mali.
Des centaines d'enfants.
Temere kewɗe sukaɓe yimɓe galle mum en ne gondi dogude yuppude nokkuji mabɓe guure mabɓe e ɗoɓe jeeya batte basiji hakkude jaale ñiɓɓeli ɗi e maccukaku yogaɓe ɓeɗo egguɓe ɓe no cité des enfants ɗo. Min darda lamkoɓe leydi ndi hoye findi torraji ɓeɗo sukaɓe e saraɓe mabɓe banggal hinnade alhaaliji mabɓe latade sababuɓe kota. Gollirɗo UNICEF gonɗo leydi Mali holliti sukalaji muɗum dow alhaali o e wi keƴaɗo gollirɗo nde leydi Mali Sylvie Foué jagnira kewɗe uddama le kadda leydi ndi hadde sukaɓe hinnade hakkeji mun en jande. Fayitade lewru mai hitande 2021 ko ɓuuri 1500 jagniɗe gonɗi uddade nden yo alhaali 1400 sukaɓe lekkoye ɓe keeɓa hinade jande muɗum. Ene metta takade ɗum hakke sappo e ɗiɗon sukaɓe heddike e hipnoji le wuddu ndu ɓuuri foof motti ɗum. Ɗiɗo tellaji e tawade foof wonko yaari yesso e wi kanko keƴaɗo UNICEF Sylvie Foué dow alhaali sukaɓe leydi Mali ɓe wonko yaari yesso ndenno ana hani ɗum kabaru muɗum yette e misalo sukaɓe e misalo adadu sukaɓe heɓɓe fesede ciɗi tati banggue goɗɗo ɗum adadu sukaɓe jandelire gonnoɗo 77 ley temedere wattu hitande 2016 gabbi fa 76 ley temedere wakkati jonoɗo. Ɗum woni ko holta lehol ngoji cakitiɗi waɗede ka noon holti wide lamkoɓe ne hani darnade kabaru sukaɓe ɓe banggal jande cellal guure e timde ɗum kala ko woni ti allaji dow sukaɓe gonɓe leydi ndi. Ɗum timmita yewtere meɗen sukaɓe Mali hande yo en jii yontere warore
yewtere sukaɓe Mali fu wonno.